Izenzo 18. Emva kwalokho wamuka eAthene, wafika eKorinte. Wafumana khona umJuda othile, ogama lakhe lungu-Akwila, wasePhotu, ngokuzala, owayesanda kufika ephuma e-Italiya enoPrisila umkakhe. Ngenxa yesimemezelo sikaKlawudiyo ukuba bonke abaJuda bamuke eRoma, weza kubo. Lokhu wayemsebenzi munye nabo, wahlala nabo basebenza, ngokuba umsebenzi wabo kwakungukuthunga amatende. Washumayela esinagogweni ngamasabatha onke, wazuza abaJuda namaGreki. Kepha sebefikile uSila noTimoteyu, behle eMakedoniya, uPawulu wakhathalela izwi, wafakaza kubaJuda ukuthi uJesu unguKristu. Wathi benqaba behlambalaza wathintitha izingubo zakhe wathi kubo, igazi lenu malibe phezu kwamakhanda enu, mina nginacala kusukela manje ngizakuya kwabezizwe. Wasuka lapho weza endlini yomuntu ogama lakhe linguThithiyu Justu, okhonza uNkulunkulu indlu yakhe yayiseceleni kwesinagoge. Kepha uKrispu umphathi wesinagoge wakholwa yinkosi kanye nendlu yakhe yonke, nabaningi babaseKorinte balalela bakholwa babhaphathizwa. Inkosi yayisithi kuPawulu ngombono ebusuku, ungesabi kepha khuluma ungathuli, ngoba mina nginawe akakho oza kukusukela kulimaze, ngokuba nginabantu abaningi kulo muzi. Wahlala khona unyaka nezinyanga eziyisithupha efundisa izwi kaNkulunkulu phakathi kwabo. Kwathi uGaliyo engumbusi wase-Akhaya, abaJuda bamvukela uPawulu nganhliziyonye, bamyisa phambi kwesihlalo sokwahlulela. Bathi lo muntu uphendukisa abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene nomthetho. Khona uPawulu eseza kuvula umlomo, uGaliyo wathi kubaJuda, "Oh nina baJuda, uma bekuyicala noma ubugebengu obubi, bekufanele nginibekezelele. Kodwa uma kungukuphikisana ngamazwi, nangamagama, nangomthetho wakini, ziboneni nina, mina ngithanda ukuba ngumahluleli walezo zinto." Wayese bagxosha esihlalweni sokwahlulela. Khona bonke bambamba uSotene umphathi wesinagoge, bamshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela, kodwa uGaliyo akaze anaka lutho lwalokho. Kepha uPawulu esehlale khona izinsuku eziningi, wavayelisa kubazalwane, wamuka ngomkhumbi waye eSiriya kanye noPrisila no-Akwila, esegundile ikhanda lakhe eKenekreya ngokuba wayezibophe ngesifungo. Wehlela e-Efesu wabashiya khona, kepha yena wangena esinagogeni washumayela kubaJuda. Kwathi bemncenga ukuba ahlale khona isikhathi esidana, akaze avuma. Kepha wavayelisa wathi, "Ngiza kubuyela futhi kini uma uNkulunkulu evuma." Wayesesuka e-Efesu ngumkhumbi. Esefikile eKhesariya wakhupha wabingelela ibandla, wehlele Antiyokiya. Esehlale khona isikhathi esithile, wamuka wadabula izwi laseGalathiya laseFrigiya ngokulandelana, egxilisa bonke abafundi. UmJuda othile ogama lakhe lingu-Apholo, wase-Alexandria ngokuzalwa, indoda yayifundile nenamandla embhalweni, wehlela e-Efesu. Yena wayefundisiwe indlela yenkosi, evutha emoyeni, wakhuluma wafundisa ngesineke izindaba eziqondene noJesu, azi ukubhaphathizwa kaJohane kuphela. Yena waqala ukushumela ngesibindi esinagogeni, kwathi ukuba bamuzo akuya noPrisa bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ngesineke esikhulu. Esethanda ukudlulela e-Akhaya, abazane balobela abafundi bebayalwa ukuba bamamukele. Sefikile wabasiza kakhulu abakholwayo ngomusa, ngoba waphikisa abaJuda ngamandla phambi kwabantu ekhomba ngemibhalo ukuthi uJesu unguKristu.